Kill it, kill it, kill it. Mira, gana,
international love.
Fika muda no habita game na wachia watutu Blog mfani teni mizima mutu
Bezo ni bezo
Loko na nye, loko na nye Loko na nye, loko na nye Loko kami, loko na nye Loko na mie, loko na mie
Wandishi wabari ya dikeni ya bari mbaya Yule Mr. Bonventure bado sana kulitaya Kwa kuwa ni dimba bimi kishetu kigusa waya Ukini kuta na wagosu sicheke mkivuta kaya Skomba star star ulikuta malufu Kajichanganya na njani kawa star malalufu Staki mazoea ukisnichi na zima data Kwanza na ngozi ya gundi domana squeezy na nata
Niko deep deep kweli na mizuka ya masai Wapinzani wakiona na shindo kunibahai Narusha magoma watu wangu mafurai Dele nipo kwenye mingo mana mziki na
dai Maitune kwa mipango ya mwenyezi Homboge chumwe na nje ni paki benzi Mademu msinune sina hela za kindezi Mnotaka mnitune tafteni mbuzi wa mapenzi
Loko na nye, loko na nye Loko na nye, loko na nye Loko kami, loko na nye Loko na nye, loko na mie
Mina gara international look Mina fanya international look Mina gara international look Mina fanya international look
Wabeno sini furuge mini chizi wa mta Wakianza kwa msha baduni ya kisimama watoka Wapeni habari wano isifia kuvaa Pamgini ubishoni pesa mbozi na ficha tunja Marafiki wanafiko na snitch tangu na tangu Domana sina rafiki mila fiki wa rafiki yangu Eti pesa inongea naona inadanganya Mbona sikio na itegea na iseme kitu chamana Yes of course man Biko so international Bila kupigwa dress wala ngoma na techno Siko hapa kufekno Wapinzani wana hate bro Nele mshindi mimi wakubet wa mebet na cheza timu ambao ni best kila match mina score natuma beef ni quest sisi accept na signal siko bongo bati mbaya niko bongo makusudi hata nikienda ulaya bongo lazima ntaludi
loko na nye loko na nye loko na nye loko na nye loko kami loko na nye loko na mi loko kami
mina gara international look mina fanya international look mina gara international look Mina fanya international look
No fair play man Gino kwa Gino Show no brains on this one Musa, Musa Babas, Babas
Loko na nye, loko na nye Loko na nye, loko na nye Loko kami, loko na nye Loko na nye, loko kami
Mina gara international look Mina fanya international look Mina gara international look Mina fanya international look
Bezo ni bezo
Let's get over the gamble.